yande sappo e jeddi minta chapanta do en gallunye me studio kalango habaruji fulfulde kori janyal e modon ni en kala hala andinore de fawar jo fedete CNSP lami leydi Niger ko be ngadi de andinono wodi lamba noga e jeddi be kali kulanteji ko hewi der mudum be kali fi ko darto lami do ittado biete Mohamed Bazoum en nana ko dum lati non ni fawar jondu ko ndani har fil ko darto keri ko mabba ko leydi Niger e benen don no tiran himbe sane sabo himbe hewbe wo ya jahala to endam no ngoni no fadda en ko goto ka endu halido en dan torraji ko gonno jiam yewtal men pinna studio kalangu haltana hala hono neddo se tawama e do muyaade mudum rufi redu dum on ko sarya leydi Niger dani do majjum en nan yewtal den du fawoda Suman Amadou Janganto habaruji di fulfulde kori on goni e jambar kaji men du konde garul e kibaruji men de en dan yerno birnomi e do fi ko darto andinore de fedde lamin leydi Niger CNSP fedde sogeedi en dani be murtini dum du konde annorde kam wodi lamba noga e jeddi der mudu ni be kolli wiide ke be ngala be jarrori feysede kala e do fi halaji ko onno wadde gam batte bonude inde mabbe kambe be enda wombe do lamgu enda e lukobe ko lamu noga e jeego lewru jeedu noga e tati be bi hunno ko lati du konda ni no wadde du konda jati chatale gam batte alle fa hande hadude himbe wada joda kala kul mu en fa famra non ni fal be bi do fil ko darto Mohamed Bazoum kambe sen SP on endam be bi hono kaddi ko wono wedum kandu wana non dum hontiri sabu tawama kam enda ni hono be bi kul kewde woni ko be kawri gam batte alle fa warjo du konda ni be dartindira e do makko kanko Mohamed Bazoum kanyu e wobbe lati walitimo kambe kollobe suudu sariyaji e leydi meden Niger kanyu e leede godde e do fi hono faande jamba mo be ngadi on endam noni fa wara jondu konda ni e le kibaruji di enda no tawadu do andinor wurtinde den enda ni dum wonnonde noga e jeddinde CNSP fede lamin leydi Niger fede sogeedi himbe bi do fi Mohamed Bazoum on enda ni be bi hono hunno ko lati hande de endan ka di himbe lati be tawabe nongo no lati ono chubini fu no fa hande du lati be no dar du kon do fi ono no yaran be bi hunno ko lati hono be godi labi be koji gam batte Allah e fawar jondu kon ni hono wadde de nagu do majjum dum du kon ni be bi kanko fa hande ni ono Mohamed Bazoum o enda ni neno lati du be bi balak torojo makko no hokka lawol war yamo non du kon himbe sahibe hanbe yamo fu de jami lawol way hokke ya yi wamo dum du konda faande kambe sogiri be bi bañande Allah worre be naata be tawoyimo kanko koriji makko le gallurde wona be du der baande wonde endam ba ko mo omba ton den ne kambe loktojo makko sakite ke yehi aco enda won ko yeyo mo ganje o cellal makko dum du konda ni hono illu yande sappo go warre min ta chapantati yaade yande no fa hande du sappo e joy nyaloma non ni nani ele kibaruji di fawarjo ni hono fedde CNSP dum wonno lam soge leydi Niger e do arangal general de brigade Moussa Sallaw Barmou kambe be jehi kambe ko non jahangal to en dan Guinée den kanko general de brigade Moussa Sallaw Barmou dum wonno horjo ta major sogeji leydi Niger be jehi to en dan be jeyi yoyde horjo leydi en dan di Guinée mbiyetedo fawarjo ni colonel Mamadi Doumbia gam batte alle be bi be jettamo tafom kanko e horebe leydi ndi Guinée mballa ko be gaddi kanyu e fawar jondu konda ni hono hinande be gadani hono laamu soge leydi Niger illu wakati ho ino laamu noga e jeego lewru juillet dubi nyina didi e noga e tati fawar jondu konda ile kibaruji di enda ne tawani subaka kenyande wonno ko fawar jondu konda benen hakkumo e Niger be beydi fawar jondu mabbude kerongol endan be beydi sembe mabbongol fa hadi mobilaji kewdi dum wonno karuji e loreji yihobe lordi moddi ko mudum en kanyo e porporoji fu witto hakkule men didde endam dum du konda hunno ko lati wadi chadal sen yaade himbe lati non e jahalde endam fadal alu yeyton sew yewdi e mabbe nan ko be kali
to wallahi wonni yani
to wallahi minen nini do no jodi illu kenga hejere ko min umoyi nyemei badi amin didi do dokero leydi ndi ndiam tobi min fa sauti dene wala fuko min elta sana Allah waddana nim e ko yirdan tam
ayi wodeni aka dai suru
gina ga iru wallahi
min pamino ker di enan no mabbi min gartano dum min gari gonde suka famarbe era ne ndiam tobi fi min kenya hor mu debbo gon chawdo redu mu bisake do enan na ko ni tojina kanka min ngolle karuji di bawdi na to min tawado do kono le ladde non nani wiibe no pilo no kuje fu min ketta ba min cedito min bi ko kitami ara amibe cedi hokkutide
sey fergin no irginay
tinjiama ko wonam gam tane
illu kenga min gari do nani nimbe be min gardi ben se ko alla dun tefane mosola ganimbe be min gardi do don jama min de won dilludo amin en kokabe nyalade taydu min jidana ni fukkinde hakkiloji mabbe wodi du habbini be no tumbiri mi nokko fu fende goddo ummake minen dun artata dun nyama gina
busamone za faru
nani faar jondu kon nani hono suudu hawjindu fil kokol kibaru ni witen maison la presse kandu kenya alal sappo e tat lewru utundu enda be ngadi kambe ko andinore mabbe do fikono e leydi don enda ni kambe be enda be kolli wiide ko hono mi jeddu ni woni no hulijina be har fil ko darto hokkobe habaruji be leydi niger kanyo hokkobe habaruji do inde leede godde fu en tawa ele chadale wadde golle mo en haano en wodiri nden ne kayni maison la presse don suudu kokol kibaru ni du be bi hunno ko lati ko nda chadale mun don mawna sanne gam jode ke himbe no golla e le rafinde na go sanne kano woni dun yottaake hono ni enda dun waddi ko faande ni bureau mawdo mo suudu enda be biya be ngadno dengal yaade e horebe tawabe do hande ben do ni be dowtono laabi jojjina do fiko darto kokol kibaruji e ko rento hokkobe hibaruji be nanne faawar jondu kono e le kokol kibaruji ni kaale haala do du konda ni hono horebe fedde jojjinaande do inde leydi tilaberi tan union tilaberi e do fiko darto ndenaagu jonde jama ko himbe be ngadi jodo kala ko mabbe hokkobe hibaruji do enda galle nyemen dum du konda gam batte be jewtino noy fi ndenaagu wordi le region tilaberi noy fi du kono jippino lam wadre leydi niger fi cedia ko haal dum endam kany e jonde on faawar jondu konda ni pelle orle sogeji leede janane amadu haruna mayga kany won ko filli min koji sedde halaka muktar ahmadu waddini min do
ya non seulement le changement
illa nogay e jego lewru juillet dubu jinaa didi e nogay e tati ko sogeji jippine lamu gono bayi le fuddi wadde do der niger no wodi fa hande fedde leede cdao natude der filla kan e sogeji leede france kam en du alama mudum wontirini no hani min jetta leede gere kollude no nangani leede niger der fi chatudo mo tawa on min kingana fedde de garraf ke jarande na gu tawado alla du yettama kulle fudde min cuti kam en sogeji din lasibi ko jeppini lamu e jide amin du sogeji din no koja labi fukanude e hebande o fi mosala miden ela alla wallabe der durbi didde rafke jarande na gu tawado
occupation
nanne kad kandu konna yo fedde non enda wadon ballaga mum do yaadu yeso ko tabiti kambe du konna kenya alangal be burtini hala mabbe do fi on enda nonne ne kandal maji be jami yaade horebbe enda wada laabi noto ko tawe himbe je dilli wuroji mumbe keba kota galluje mudun en nonno fa hande du konna be duro kota ko tawe lekkuliji ombano duube duubi ni hebe mabbite en denaagu du konna wande region enda mo tilaberi e ko heddi fu nani kambe du konna ko be kali dum kal do inde ma kam brema seyni ko hanno nden ne kay du kanko won didabo hono horje kato enda bandimi alla min wa shar hoji dum waddani mi
C'est avec une grande satisfaction.
Elle est veltare mawde no min goni hen e jabbitorade fedde sogeji jippimbe lamunde. Miden jamadu ko yawi e nimbe ferobe der wuroji mu en keba cojjitade naforade e ndungungum. Dum omta du lekkoloji latidi dubi mun joyni e mabbe de gam Allah rafke jorande nagu tawado. Min ballan gomnanti e renude di lekkoloji. Dum hokka du lawol njilaki moteje der nokkuje de kada dom miden jama dilludo orde sogeji leede yasit miden balladu fedde sogeji jippinde lamadi der labi di koji tawadi hakkunde leedi niger e France min jamra e labi di fedde leede cede awo kanjum e imowa koji jukkude niger faawide no nildan sogeji der leedi men
endema harto enan tawa nokku to lati ndiyele tobi sanne sanne ndiyele ko illu illum ko nanguno aljumar non wonno tobaton enda nenene kaydu konna ni ndiyan dan wadi bonondaji sanne e lay bangeje kewnder gallure tawande enda gouverneur keso mo region enda colonel Omaru Tawaye o wadi wosagol yaade yoyde nokkuje to bonondaji wadi o jamidu konna himbe ciudi mo en chami sa ciudi kewdi chami be kebene nokku to be natle le kolidji fadde mabbe hebude lawol mo solo on enda kanjo halni bandimi Abdoulaye Awsouk
ciudi chami wadi faymay do der mun min ummake yaade to mayrad on yottinoy kinoje amin yeru no min pamirdu no nokkure non to ndiyam tokkirano illunde wodi du ndiyam abada wa fay lawol mum ko nimbe kani famande du yebare no tawa der mun gaybe andi ko nokkure chofol ndiyam non golbe ngari nyebude ndermu mi wardi e meruube kambe nimbe sarus kawjido denon nimbe hautade e mer mawdo mo gallure on e pelle ballirobe gam dun tefana be bononda on hewti du worde sabu illijo maydo wadi der majjun no wodi jangirde lokol tobe njarte do min daran du moccinde no kure gon yaru debbe
nonni yona meri mo dogan duuci kanyin du konna hakkunu mun e wallito mun woni ko be gaddi aljumaar sappe go lewru tunu endani hono torkoji du ko gayi non kanyin e kullantareje gollitirde do fi ko darto hono awtirdiji kanyin e ko remise ko nandi e mun dum fu yaade e sukab umator latibe no joni no gala fu golle jeyabe du konna ni e galleji di gala sembe dum du konna projeno latido walla ballaga mun sande do majjum dum wonde ko faware jondu konna ni be kokki du konna himbe na nokkuto yato wada kaliji din endam nani ko Boubacar Maki Goudou latu kayo maire mo dogan duci o halni bandi Aliou Bawa dum won ko be ngadi
la ceremonie ki noroni o jobi
hawri en do hande kan wonno min ada kina min kokka suka ma tortido goddon gineji gol tirdi lati min ekintinin min janginin dum noy gollal hono wallugol suka yoppabe wombe do labi wadirte be ekiteke no kurto ite waye kai to min kokki be hono nokkuto be gatto gollal kaliji gollal e du konna ngadi fa wodi nen do na min jetta be sanne min mbi du konna be de juude do majjum kambe suka be na min jetta be du konna ko be tokkiti wadugol ekitigo gol na fa wodi kajum e fa nen gollangal e hore mudum sukabe heddibbe to tawte be chadale be koy mum kandu konna yedun do nyemina dum fama ken na wawi wadde gollal getal heba lato mawdum hore mun jaa
situation difficile pour être désormais maître de même
yewtal men en pinna hande ne kaltana hala hono neddo addo redu de ko redu ndu darnana ko nandu rufa dun don du konna hono ko lati talki sarya leedi niger darni wiide dun don yo hono kany e ittugol yonki fu no saryaaji goddi dani non dun wonno ko faande mbete atta her limam ahmed o yewtani bandimi anise karim wakati ko landi mo do fi o endam
d'un point de vue juridique
artola bisariya don ko watta tawe hadi ko jo redu debbo mane du folmum no gacceno mo neddo wayi wadde lawol lamu halana tando filla du fol redu seni bi adama no hensini rufi redu debbo no
pension humaine
dey no woni no redu wawir faddo rede do lawol cellal
lorsqu'il est motivé
ko jo redu du no wayi waddande debbo basi harto cellal bandu mudum nane cukayel ta angal de redu ngel tawe sella na tagida ka wadde den kay neddo nangata ke gamajum
akil so motivé
e moni ko holloto on dufor redu wadi
pour qu'il y ait avortement
to dufor redu der labi sariya don saito dum wadi gollal kadol kojo redu de tawe wana gam harto cellal bandu don non tagal mu jomum fama ko sabi kono wodi ania du dufor redu der herare
ne wonno ke ado no wada dum jukirte
pour ce qui est de l'interruption
du no datol kemedide chapande jenai e joyi ko dewtere kite leedi wi du for redu jomun no wawi nanganede kasu gamajun hitande na dubi joyi jukedu konda ujunaji sapo yade ujunaji hambre e fande jomun nange ko yotake dubi joyi kasu nonni ama seni jomun wawino du for redu golkai fudu de chukalel del no ngel burai duubi sappo e jeegom denne latake gacce mawdo nonni wodi no chatal tatabol gol datol kemedidi e chapande jeenay e joy wiri jomu no wawi nanganede kasu lebbi jeegom warde duubi didi jukkedu faande ujunaji nay yaade ujunaji la soji didi misali debbo chabani do hore mun du for redu ma tefudo wadande dum goddo kamfu e jardido hokkude safareji din lokotorobe mawbe e lokotorobe mballobe rewbe beyna e gollanobe nimbe bendo kay yeruno ciotalo go abol ko dato gol holliri e mbay faddede ko watto duubi joyi wadde gollema
era d'office prononcé
e do non ko kibaru me fulful tili hande seyni elen jokkam le hewten jantono non kabaruji fulful den do en studio kalango kanyo e do radioji amin dimin golditle leedi Niger kanyo e WhatsApp internet seyni assalamu alaikum balenta jamwali